Eva, carte blanche, carte blanche. Mal au bas, y a beau lélé, clair. Carte blanche, na bibi et banananga. Kambore voli sa eboya to eboya bibi yambango mike famille boni yokole sana kisasa ae 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 misi sa ya soni e bibi nelonge ae 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 kate blanche na bibi yambananga. Yo, bibi ye, bibi ye, ho, bibi ye, to vanina yo, pembe nyeve, tika ko senze la mobali nanda, bibi ye. Echa! Kate blanche, pona bibi ye, bibi ye, na salizuwa, pona muku, muku mbomba. O koti okoti banganga, olembinga ye. Olembinga. Na ye binganga yango na karawa ye, na geme na ye. Mogi 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 mina yoro, tamo wara bima. Wahe chan!